kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun sanbata har'aaf qabnu kunoo. golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa jimaata darbee murtee finciltoonni M23 baha koongoo keessa jiran hatattamaan lola akka dhaabanii fi naannoo qabatanii jiran keessaa akka bahan murtee gaafatu sagalee guutuun raggaasiseera. manni marichaa namoota walitti bu'iinsa kana yeroo isaa dheeressan irratti qoqqobbiin akka kaa'amullee dhaadateera. wuxlee barreeffamichaa kan dhiyeessite Faransaay wal dhibdee baha rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti uumameef furmaanni waraanaa akka hin jirre ergaa ifaa ta'e dabarsiteetti. kan dursi kennamuufii qabu walii galtee lola dhaabinsaa bu'aa qabeessa ta'eef haal duree tokko malee battala hojiirra oolchuudha jedhan ambaasaaddar Nikolaas Dee Riviyeer. wuxleen murtee kun akkasumas raayyaan ittisa Ruwaandaa deeggarsa M23 godhan akka dhaabaniif haal duree tokko malee hatattamaan naannoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa akka ba'an gaafatee jira. miseensonni mana maree humni ittisaa Ruwaandaa deeggarsa kallattii M23 kenna jechuun himate. Ruwaandaan mannaa finciltoota kana ni deeggarti jedhu irra deddeebitee haaltee jirti. itti aanaan ministeera Hajaa Alaa Raashaa akka jedhanitti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin kallattiin wal arguuf qophiin jalqabameera. Sergei Raabokoof sanbata har'aa miidiyaalee mootummaa Raashaatti akka himanitti walga'iin kun waraana Yukireen dabalatee dhimmoota addunyaa irratti marii bal'aa kan of keessaa qabu ta'uu danda'a jedhan. garuu dhimmoota kana kaasuuf amma sadarkaa jalqabaar akka jiramu himaniiru. torban darbe bakka bu'oonni Raashaa fi Yuunaayitid Isteetsi waraana kana xumuruuf walitti dhufeenya dippiloomaasii fi dinagdee isaanii fooyyessuuf hojjechuu jalqabuuf walii galanii jiran. walga'ii barbaachisoo Saawud Arabiyaa keessatti taasifaman irratti imaammata alaa Yuunaayitid Isteetsi irratti jijjiiramni guddaan bara pirezidaanta Tiraamp mul'ateera. jijjiiramni kun imaammata darban irra adda waan ta'eef nama ajaa'ibsiisee ture. gaaffiin jiru hariiroo biyyoota keenya gidduu jiru fooyyessuuf ce'uu jalqabu haalawwan baay'ee ciccimoof baay'ee balaa ta'uu danda'an kanneen keessaa dhimma Yukireen furuuf karaa barbaadudha jedhan. garuu walga'ii akkasii qopheessuuf tattaaffiin taasifamu sadarkaa jalqabaarra akka jiru akka raawwatamuuf immoo hojiin qophii cimaa akka barbaadu dubbataniiru. Raabokoof itti dabaluudhaan jiloonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa torban lamaan dhufan keessatti wal arguu akka danda'an kunis marii dabalataa aangawoota olaanoo gidduutti taasifamuuf karaa saaquu akka danda'u dubbataniiru. walga'ii kana booda ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo Asoosiyeetid Pireesitti akka himanitti gam lamaan galmoota sadii hordofuuf bal'inaan walii galaniiru. kunis hojjettoota embasii isaanii Waashingtoniif Mooskootti argaman deebisanii dhaabu, garee sadarkaa olaanaa marii nagaa Yukireen deeggaru uumuu akkasumas hariiroo walitti dhufeenyaaf tumsa dinagdee qorachuudha jedhan. haa ta'u malee mariin kun kan gita isaanii Raashaa Sergei Laavrooviif aangawoota olaanoo Raashaaf Yuunaayitid Isteetsi biroon irratti hirmaatan jalqaba haasaa akka ta'e hojiin dabalataa hojjetamuu akka qabu cimsanii dubbatanii jiran. Laavroof gama isaaniitiin walga'ichi baay'ee faayida qabeessa jechuun jajaniiru. walga'ii sanarratti aangawoonni Yukireen tokkollee hin argamne. pirezidaantiin Yukireen Volodimiir Zelenskii akka jedhanitti biyyi isaanii Kiiv waan irratti hin hirmaanneef ba'ii marii sana akka hin simanne ibsanii imala isaanii roobii dhuftu Saawud Arabiyaatti taasisan illee yeroo isaan dheeressaniiru. bichoonni Awurooppaa illee moggaatti qoodamaa jiraachuu isaanii kan isaan yaaddessu ta'uu ibsaniiru. reeffi jimaata kaleessaa deebi'ee kan eeggatamee ture shiirii biibaas ta'uu ennaa mirkanaa'etti akka waliigaltee lola dhaabinsaa jirutti gitamtoonni Israa'el itti dabalaa hidhamtoota Faalistiin dhibbaan lakkaa'aman waliin wal jijjiiruudhaan sanbata har'aa gadhiisamaniiru. Eliyaa Kooheen kan umriin 27, kan umriin 22 Omer Sheem Tooviif kan umriin waggaa 23 Omer Wankert sanbata har'aa mooraa baqattootaa Nuseeriyaat giddugala Gaazaa keessatti kan argamu fannoo diimaatti osoo hin kennamin dura ragaa gadhiifamuu isaanii qabatanii osoo jiranii harka isaanii ol kaasaa turan. Kooheen Tooviif Wankert ennaa haleellaa kan Yuunaayitid Isteetsi dhaaba shoror keessaa gochuun moggaaste Hamaas Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2023 raawwate bakka feestivaala muuziqaa sanarraa qabaman. ሎልቶታ ሜሻ ወራናፍ ላውንቸሪ ቀበተኒ ቱረን ከነን ዩኒፎርሚ ወራናፍ መለቶ ሐማስ አደት ተን ደበለቴ ነሞኒ ዲባለ ኮማን በከ ወራካፉን ኢንሰኩሪቲ ጌጌፈሜ ኑሲሪያትቲ ወልጋ አኒሩ በከ ወልተጂቦ ጀምቶታ ጀደሜ ቤካ ሙከን ተላቪቭ ኬሳት ለሚወን እስራኤል አላባ ምርምር ሱዳን አከሱመስ ስሯ እግተምቶታ ኮንኮላታ ረጅሮፊ ከነን ገዲ ሰመን እና ሎልቶታ ሐማስ ፉላ አጉገተኒን መርፈመኒ ወልተጂሮፍ አባቴቲ ኦልባአን ገመ ቪዲዮ እንዳወታ ቱራን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑም torbanitti guyya sanbata kadiyatu dubarto taratti ka fulle fate qoppi yeroko jeduti qoppi kenya kararaf gazetay situ akasumas hoji hormat hori ratti bobba udan ogumashe hoji lon horsi su walin walqita demsi sudan dubarti fakenya tate tu kesumma kenya maqashe of beksi sudan jerqabti
መቃንቆ ምን አለገበየው እንደማ እዚህ ጋዜጣ ስማ ሬዲዮ ዳንጀር ቀበሌ አምስት ኖቨር እዚህ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ቴሌቪዥን ገራ ወቦቱ እንደዚህ ቤት ተከሰናው እንደዚህ
ጋዜጣ ስማ ራን አባተ ሰከሜ ፎጆታ አይርታ
አባታ ሬዲዮ ፋና ኢሮዲ ደልቀብራ ካሴ ለሞቲ ፋና አፋኖር ቦጀር ቀበሌ ሮሰና ካሴ ጂን ድራን ቸርምማ
tole sagantaa kama kamiti kaniti hojjettu
faanaarratti gaafa jalqabu dubbistummaadhaan hin jalqabe waan reediyoo barreeffamoota garaagaraa barreeffamanii kennaman isaaniin dubbisan ture booda boodarrammoo egaa yeroo sanatti filannoo sirbaa faadhaa hin dhagaasteessummaa kan jalqabu ture isaa filannoo sirbaa dhaggeeffattoonni filatan isaan jalqabne si booddee immoo qophilee garaagaraatti hirmaachuutti kaanee qophilee ni gara caalaa irratti hirmaachu chaatu je chaatu je sa ko pidi bartu da to pada ko pidi bartu da rat bai ye je era chara ban kala ke mo ko pidi sera sera sbara era ergi ni hoji ba kada to jiru sera sa dikha baru sa ska ba sara ka di prova da ambar era isa ni mo ko pidi sera je chaatu re e gara cha mo o dingu bisa i ko du rat ki kana ba ri ka ba o du jijire da ko bi ka bi ko ko ta fa na mar fara ni ko gara fa ro wo ti ti la ma ni sa jijire da ku tu la si ai na ti den de ti sa na ba sa na o di bu su ra ti o di ti fa na ke ku ke sa be de ma o di chu den da ma o di bu su ra ti na de te sa na bo de mo ko ti le ma ha ste ni ta na mo ko pi te ri ni da ya tu ni ka ti ijo imule ijo ta na ba ti na mo ti gara gara ti ru dan na mo ti ko da ti mo ta u den da na mo ti ta do ga ri ka dan ta u den da ka ma ti dan
tole yero amma oguma gazetesuma cinatti hoji kabros jel qabde hojjeta jirti ka jedo de faddeni malu jechu tijirta me waisa te konti
garida uga kesi ammo hoji gazetesuma kan macinatti hoji homshan ni retti no no si surattin bobbe hoji chagra ani kan andro bare mero jolma ko jolite etti ma kinkenya abanko polisi turani garumbo mana ke sati sa kabu sain jiran na mana elmana ho lan jiran en jiran mana ke sati ke sa udin ko magada na kantira sana en hawi ko ti sa mana ka ba chu hawi ko tre amma mat yo kana mo mo tuman chopya gro amma ta ti chu ma en chi ti ko na an na mi e sa ti hori ka ba chu ka ba kan jiru ka kon sa daru ja ko mu ani mo charra kana harga ko na harga e kan jadun yalle jollen ko duru jollen tra duru ወንዳ ዳንዱማሚ ሀብቱ ጂተር ጉደን ደው ሁጂ ከነወዳ ዳንዱማኒ ለፎርማት ኩንት ግግ ከሙደን ደው አርገሜ ማንቂ ከነቲሩ ጂቹ ደንዳሙ ባንኪ ባርቄ ከተሙደን ደው አርገሜ ሀብቱ ጂቴ ሰናን አከማቲ ተቻረ ከማቲቲ ወላንቱማ ዳኑ ጂቻ ነገጂው ሲዩነለ ጂውደ ነገር ጋሩ ሳወን ድንኔ ሳወኒ ሳፍረን ጂረ ሙዳም ቤካ ጉቢቲ ነቲ ሳወን ቢያዳ ከና ሲጋሪ ቶያ ከብል ታሚን ዶነ ሮማ ካና አንን ሆምሻ ድራ ሀንን ገባዳ አይሳ ድራ ከሷት ቦና አንኖማ ወጅጅ ቶጅሩት ባጋሩ ሱንጅኔ ከሰት አንን ሱን ካኖንሻ ምናኑ ኩታ መጋራ ሸገር ኩታ መጋራ ለከጣፈ ለበዳ ድብረት አንኑ ሞቺ ያሳነ ሳት ነው መጋራ ፍንጅኔ ከሰት ነኑ ወጅጅ ኮ ካናኑ ድሩቴ አዱሰለት ባለጉር ኩታ አንኔ ቢቱቱ ተኩበኔ አጭቲ ሐዋሳት አንን ኢንሶሉሽን አንን ኢንሳድራ ወጅራንግ ጂሳድራቸው በሰም ኮነማት ነገርጋሩ ወጅሪ ንጋስሽ ማክሩ ድሩቴ
ሩቀና ኮቲ ተራ ካላ ሳጂ ተከራክም በከሱ ጊባታ ይሳጫ ኢቶል ሳአ ዮካን ሎን ሀማምተው ከንሲኒ ሆርሲስታኒሞ ቢተኒሞ ሎን ሀማምተው ቀብደሮ አማ
ሎኒ ንቀም ለኮሳኒ ናኖ ሎን ቻዴቲራ ኢንሰለኬሳ ከደል ማማድረኒ ሎን አፍርቱ ጅራ ፈናነንኬና ድረኒ ሳወኒ ኮዱሞ ሳወኒ ሲሩን ቻንፎ ያሰይ ኩንሞ አከሳብ ይከኛምቲ አንን ጋ ይከኑ
ቶሌጋ ኦጂንጋ ዝጤሱማ ኦፊሳቲን ኮባቲ አኩመ ቤክቱ ሁጂ ኢትያ ዴውጂቱን ስረጅሩ የሮኬ በርባዳ ዋንቱ ኮረቶን ጀቹዳፊ ፋና ደው ቀብዳ ወልትቅ እንደ ይፈቹ ቀብዳ ኢነማ ጋ 5 ዴቢ ነማ ጅንጌ ጌሱ ቀብዳ ዴቢቴሞ ሰቅንዴሲ ተሰናዮ ኤዲቲ ጎቹን ስረጅራ ተኩላሉ ቀብዳ ከነ ሁንዱ ማሆጀቻ ሁጂ ሰከና ወጅኒን ከነተም ቱትሞ ጆሌኮን አንጀቴታ አማቲታቴ ከነ ሁንዱ ማከሚል ወልቡኬ ቀብዴ አደምስ ሱደንዴስ
እኔም ልበለ በቆንጆን ቀቡ ጋርበቹ ፍራናና ሊድሬን ኮክስ ቡናም ቤቱ በቆንጆን ቀቡ አንዋቀዩ ኩያና ለነን ወጅቹ ንብራ ተነመደ ያዱዳ ዋን ሄሮ ቆንጆ ነገር ቆንጆ ነገር እንደበሱ ይሁን ይናው ዋጅሮ ጂጂራቴ ትጋበተመኮ ወጅቺ ወጂኒ አከጨራቴ የነበረ ማደብዩ ከሱ ባሊ ቦዴ ከናማ ሸይናና ሙቲ ከናና ሙቲ ገራ ገራ ከትብሽ ቆባ ለመሰነ ትልቹ ቆዳ ወይ ለመሰነ አሞለ መንብራታ ቆሮቹ ሸይና ተሰርቶ ብቻ ተበራታ ወዲያት ሽማከ ሸጣከበ ምጥጋ ለምትቆ ኢንተርቪውቹ ዳቆካል ወዲህ ፈነቶ ኩበር ሚዲያ ትዱ ዳሲ ዴኑሳ ዳንድሮ ወይ ኢመሰና ወይ ለመሰና ሰተ ወይ ኢመሰና አባ አቄ ወዲህ ተብሶ ምጣና ሁበቹ ተበራታ ከንደሩ ሲረጋት ሽባከ ተበራትሽ ቤታ ሰረንዱ ማጎዴ ወይ ለመሰና ዳና ሰና ዳና ሰና ነቱ ድረታው ዲፈኖ ዲፈት ስርብት አቺ ጀቴ አቺ ለመበከራ ኢንተርቪው ዲፍቴ ካቶ ማለት እጥቲ ወይ ዲቲ ዲቲ ለቆ ድረሰ ሶጀቴ ከረረቶ ዲወን ዲላው ዲኒ ኦዱር ቢሱንጅራ ኦጂንግራ ማለት እጥቲ ሮ ከሰ ከንዴ ሱንጅራ ኢሳ ጎዴ ጋቦ መቆና ሲመና ገረመና ትገሩ ገረገል ገዳዩ ወሩ ኢማሽ ተናገርት ጥይ ፈጤ ወን ዲብሉ ቀቡ ቆና የሮ ኮጂ ኮራሞ ቆና ውጋት ከብዲ ድረሰ ሞ ጉተቴሮ ኢማካናት ካሮሴል ኢማካናት ይሮካን አማካናት ዲቴዲ ሁቀበጋ ደሁ ኢማካናት ዲቴዲ ሁቀበጀረ ሰነምርከይ ፈጠ አቁበቱ ሞዴቴ ዶኔ ከመዶኛ ፍሪንቀባ ዶኔራ ማቲንቀባ ጋይለክ ቀባ ሰነስሞ ማቲኮ ዶኔ ኮንስ ዶኔ ኮባይ ኢንጃ ለተባይን ኩንቻ ሰንሳን ዶኔ ኮኖን ብራቲን ዲራቹ ዲሱ መርባዱ ዩኒኬ ከሰግራቹ ቀባ ዲዲኑ ዶኔ ኮ ከሰሬ ነው ያድዳ ሰነስ ዶኔ ኮ ተነፋን ከብትሰጫ ባውራ ኮ ትንቻ ለተናጋሪታ አከሰገለ ወቀ ይወጥቱ ዋን ዲባቦ ኮንዲማቱ አንራይ ደም ሁንዳ ወቻ ያሳን ከለምልኬሱ ደጠብኝ ከመወሩ ጋርበቹ ጣፍ ጉዳረ ሩማይኒ ወቀይሮ ወደንዴ ሲሳ ሰግለ ወቀዩ ዴምናንሞ ጀባታ ሁንታ ጭማቶ ሽበራታ ከሴ ረኪና ኤንዴ ረኪና ሳጥ ለምን ሶረንግራዱ ምን ለምድረኛ አመከ ይድራኒ ኬሶ ለበረዮቶ ዶርጆን ሲከኛ ድረኛ ነው ኬሶ ለበረኬሶ ደግሞ ቀበኒ ኬሶ ማንሳሉ ትገልኮ ፊኮሴ ባረንግሩት ቦአምሱ ኡንሴ ጆሊን ኮማ ድርቅ አቶ አቴ ይራሾ ከቀበኒ ኦፊስ ማቴስ ፈየዴ ሰራሞ ቢጀስ ደርበሞ ቢጀስ ፈየዴ ቀባ ኬሶ ያሮ አማከነ ባይል ሆምሻ ኩን ወይ ሆምሻ ገረን ኦፊስ ዲቪ ወንደሩ ሰቆቱ ቢሮ ለኬኒ ደርበቹ ዳንን ባንዲ ለከሲ ባጣ ያደከና አንቺሉ ማዩ ከንከና ቀባ ኮፒ የሮምበረ ሬዲዮ ነው ጀጥቲ ኮፒ ዲሌዳር ሰቆቱ ጫንቱሪ ኮፒ በለዳር ሰለጋቶ ለጀጡ ወይ ሆሪ ይካሩን ሹከና ሆሪ ሌሎን ዳቆ ቃቁባዬ ቡስቱ ከናዱ የከዚህ ዝምሩት ከነከነ ጋር ፈናንቱ አንስ ጋፍቱ ኮከነ ነጀ ተምጀሩ
Tolega akuman serasitime saganta san badrati fin barbada televizhini afiro bira halak indefenne hala skype dani sata u yokan zoomi dani samijefenne dubanne dumaratti dubartota akake hoji oguma tokko qabatani oguma kabras buketiyo hojjetani timilkaun indenda ama jedu fi jajjabina katau gorsamari qabda
ayene gataran gorsu keesuma dubartoonni nuuni waaqayyo uumamaani waan sadii afur bakka tokkotti yaadu hojii sadii afur bakka tokkotti hojjechuu ashaaluma nuti nirareeyyaadhaan uumamaan jechaadha. Wantantoonaantee warra dhiiraadha nuti warra dubartoota waa dandamachuudhaaf waa baadhachuudhaaf waa mumaatanii darbuudhaafi dandeettii uumamni nuu kenne jirti. Yeroo baay'ee amma dubartoonni hin danda'ani, dubartoonni hin qabani, dubartoonni injirama uumamaan warra dhiiraa irree cimaa ta'een lafee cimaa ta'e waaqayyoo laateeraas. Garuu immoo waa sammuudhaan immoo irra caalaatti yaadutti immoo dubartootaaf kennameera waan ta'eef hojjettoonni hojii tokko irratti godhan keessumaa dubartoonni mala manuu dandeenya waa uumuu waa yaaduu waa kadhaquu waa hojiirra oolchuu dandeenya waan ta'eefi hojii tokko hojii didee tokko yoo qabaatanii hojii lammaffaa akkas cinaadhaan yaaduudhaan. Hojii tokko yoo hojjetan hojiin inni biraa suni isa sana fakkaachuu dhiisuu danda'ama. Fakkeenyaa kan gaazexeessituudhaan gara hojiin kun immoo didee qonna keessatti argamu irra madaba horii horsiisuu jechaan. Ani gaazexeessituudha dhee gaazexeessituu akkamiin gara sanaatti isaatti fagoo sanatti qe'atu hin jenne yoo godhe maali kan jedhu gara sanaatti qe'ee waan ta'e dubartoonni hawaasni biraa suni ta'e keessumaa garuu dubartoonni hojii garaa garaa uummatanii jireenya isaanii fooyyaa jiraachaa maatii isaanii biyya isaanii tajaajiluu akka danda'anii.
Gaazexeessituu Minaalee Gabayyoo ibsanuu kenniteef maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatu.
Anillee xiyyeeffannaa makiinisanii sadarkaa kanaan ni yaafattanii fageenya amma kanatti biyya fagoorra jirru irraa bilbiltanii nagaafachuudhaaf ogummaa muuxannoo koo kanneen biroodhaaf yaaduu keessaniif hedduu galatu waan jechuu barbaada.
Kanattaan sun immoo marii kana dura Bafaqaaduu Moroodaa Waloo Zalaalam Abarraa waliin geggeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Sabni Oromoo akkaataa yaadasaa, gaddasaa, gammachuusaa, quuqama isaa, roorroo isaa, gootummaa isaa itti ibsatu keessaa geerarsi isa tokko akka ta'e dubbatu hayyoonni. Geerarsi immoo walaloo qaba. Walaloon geerarsaa akkaataa walaloowwan biroo irraa. Haala mataa isaa addaa ta'e kan qabuudha. Waa'ee kanarratti beekaa nama ta'an tokko wajjiniin marii taasifnee jirra. Obbo Zalaalam Abarraa walaleessaadhaa fi qo'ata aadaa aartii Oromoo sochiidhaan mul'ataman yookiin isaan performing artists jedhamanuuti. Obbo Zalaalam wajjiniin waa'ee walaloowwan geerarsaa irratti marii taasifnee jirra. Mariin keenya kan eegalu geerarsi mataansaa maannii waan jedhurraa waliin haa caqasnu. Geerarsa jechuun kun iyyuumee maayinni akkamitti ibsama isarraa jalqabnee walaloon geerarsaa oo walaloowwan biraa kan sirbaa kan adda addaa ti wajjiniin garaagarummaanii fi inni tokkummaan qabu maayinni kanarraa jalqabnu laata marii keenya.
Hedduu galatoomii Obbo Fakkaaduu Atiis deebistee naaf heeruu keef hedduu galatoomii. Gaaffiin kee gaaffii ba'eessadha. Geerarsi maalinni? Geerarsi walaloo qabaa inni jedhu. Geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yoo itti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii fisuu kanaan. Sense and emotion jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weedduun weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishee haa ta'uyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namota dimisa ilalu hundati sadan komo wala lokesa jechan drama epic fi lyric warra jedaman kesa gerarse lyric se jedamu jil rahida takaba malifi sammunan tokke kesa yadanam tokke kesa warma de wecha komon we duda sadan tokko tau arfan tokko tau difama pakenya fi ururu jolle we du jalala we dura gadafi akasumasimmo we du wal ansa yokan wafo yesu ejjara isanke sa walaroni gerasa gara sa fo yesu yokanimmo wal anu qalbi wal anu ta isa jirra wan chala hidatu latti fakata gerarsi akakanatyo ilalle hika argata ide dayan
ega gerasa kan no begnu saba romo ke satti achumatti wan guddanne daf samni birao gerasa kana qaba wan gerara fakkatu walalon gerarsa oromo tv kan sababira firoma qaba
akuma jirutti wedun yokan muzika ni jennu kuni universal language da jiru mitirega namni henry wordsworth long fellow edamo kaimutti universal idaida hunduma birajira roinu hundum sawol fakkata jecha miti garu sabni hundum tusanna dunya kana rajiru hundi weddu fi muzika mata matasa qaba garu sabni nitokko hika weddu saba walalo ba sirba sakani o ka weddu sakani utuin beken tuhi kasam beken ingala fakkasumatti ni weddu suni sukana satuka weddu suni qaba sake sainsocho sani duka weddu su yala duka sik su yala atau madesa kanun takka gerarsa jira eyo jenne hamman bekutte jira natti fakkatu ugada war chance rijedamani worri wedduni warala bifakka fakkenya worri amara qararto edani yoka shillala edani kasin jiraachu dandata south africa kesa sidubaye wara kasijira bifa gerarsi of kesa tika musaran malif wan salganto koka wanjar janto ko chalakisa wana dadai chada madi general suni matansa of case to am bike bifa sana an kan juru hijira na timaka ugar gara west africa kana greo wani jedan to kujira inni simmo gera sa jiwali fakkatu chalati sena himuti irabu ba wanti sun sena na mota sena moto ta sena biya sena na mota be kamo kasikani mumale kan gera sa nam token i ba sara kinasa isa ke sejuru sale tim ba fatu miti kanafi gerers kan moromo duwana tifakka tamman beguti
barrefama ke santo korratti waye gerers arati barrefama sin kopesi tanto korratti akapu gerers akatanni gerati tigerana mukesa wan gerers ipsu kesa to come faru wantijeru jira rorro etinipsu wantijeru gura chigo qosa etinipsa majeda mekana kesa rorro dafi qosan kan samni oromo ittin ibsu kesa akka fakkitti wanti fudata mujira geraru
ya geraru dandenya alatu sagale dabaf male garu inni rorro jenu rorron kuni bakenya mida safun cabechada mida namarrege to ko ittin ibsanida inni kuni mo belli rorro tau danda rorro ta rakkinni rorro tau danda danga darbe humni situr vesi chapsesi bae rorro se bae sratto jeta chara rorro se chara isakana kan oromon fakkenya fi ega chabe kolugal tumma di fam sirna garbo fata yo kan mo sirna chapsen isabush sala jarte gabu lazi isayu bae se wani dinket fakkata kabitira kastane jeri of gafata fakkenya rorro kuni mo sabab kasit yakamtin nuratti ta udande ejere wa walgafatu ofgafatu tokoto jira akas jira akamtane akastane akamin akastane gummana frafu tane alabara tu tane undunutti tabatte mukanu gitane ka undunu bobe fatte alalu gitane ka undunu ode fatte andaki mo fatane unduntunu uffatte gadde bi do fatane unduntunu tuffatte kuni rorro babal inni barasana specially hum nahi tate gara kibbaati asigaditi dule ege chabe bode isatti dagaame sane rode biseyuda majira taase uleshi malamito gonfa kesa kabanne jabana gila bito kana kesa alanne sataten disti jenne bashqaten gifti jenne okoten gumbo jenne folode obbo jenne lamatin bulla jenne ameessaan booqaa jenne dhamattiin dhugnaa jenne dabeessaan gooftaa jenne lamattiin bullaa jenne kuni gaamiidha akka sila jedhe duulatti duulame sana ka'ee booda eega cabee booda waan qabu hundumaa eega dhabe namummaa isaas afaansaa aadaasaa lafasaa qabeenyasaa eega dhabe booddee achi gala garee of ilaale maal eessatti akkas taane maaltu kana nurraan ga'e jedhee roorroo sana of keessaa baasee roonni himatu karaa gara biraa roorroon fakkeenyaa fi erga ramarra iyyumarra kan dhufu ta'uu danda'a maal jedhee geeraraa deegni nama lakkisuudha halkan nama raffisuudha deegi maggaanyaa kormaa luqqeettuu nama lixaa luummee nama jallisa moofaa namatti uwwisa doofaa nama taasisa geeccaa garaatti hambisa nama dheeraa gabaabsa gabaabaa badduu baasa haati deesseen jaallattuu abbaan uume leellisuudha nama deegichaasa. Maal nan goone deegni koo raafuun na kadhachiise raatuu na kabalchiise deegni koo deega kormaa ijaajjee natti mormaa deega koo yaafarrisaa turan maansifannisaa mukarbaa daraaretti ilma abbaan abaareettiidha. Geeraraan akkasittiin ibsa. Inni isa qoosaa yeroo hinnu ijoollee irraa jalqabna ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgalaa yeroo haasoftu hirribaan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'anii kottu adamuu dhannaa jedhu warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sanichaadha inni tokko adamuu dhannaa'edha inni tokko hin dhannuedha yeroo kana maal jedhee geeraraan dhaqee adamsee ajjeesee galeegaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaa warra guddaa irraa dhagee sanichaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'ee gaayyaa kee huuffee kaayee ani illee ajjeeseen galee kan hin ajjeesetti iyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gamatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda saabasa godheedha hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Inni kaan immoo kan geerarsi bifa qoosaa kan inni fudhatu tokkommoo namuma waan hin taane ajjeesee dhaqee akka dhaadachuu baay'isu kana yeroo warri kaan cabsaniiti maal jedhee geeraree abalu gaafa booyyee ajjeese faayidu fakkeenyaaf booyyee ajjeesaniin geerarri akkuma beektu. Waa hin dhageenye geeshoo jala guugaddeen eeboon lama tumadhe gaafa laddaaf taa'aa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa ga'a gogaasaa farsaa ta'a. Kalaadaa qacaqacee qaatana bajabaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedha akkas jedhee geerareedha neetti baachuutti qoosu jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti geerarsa dubartiin hin geerartu jedhu ogumas seera jira maaliif hin geerartu dubartiin?
Tarii hamma beekutti dhuguma dubartiin geeratti natti hin fakkaatu darbee darbee yoo ta'es dubartiin geeratti hojjechisiisa natti hin fakkaatuma darbee darbeetu argame iyyuu maaliif yoo inni akka inni hubadhutti fakkeenyaaf geeraraan sun inni geeraru wanta baay'ee keessa eega darbe booddeedha gammoojjii karaa dheeraa deemee dhaqee arba jeesee gabarsa jeesee galaa gammoojjii sana dhaqanii deebi'uun cimina qaamaa gaafataa irree cimina gaafataa. Gidiraa meeqa danda'u gaafata dubartiin immoo kanaaf gahaa natti hin fakkaatu qaamaan yaadaan illee tumataa yaaddeeyyuu jechuudha. Kanaaf warrachi dhaqee sana keessa darbeetu gidiraa sana keessa darbanii duula dhaqanii ajjeesanii adamoo dhaqanii ajjeesanii qotanii araawwanneedhanii gashatanii achi booddee egaa hamma kana hundumaa isa danda'an sana geeraru. Kanaaf dubartoonni immoo kanaaf qophaa'u natti hin fakkaatu qaamaan akkasa adamoo akkasa duulaa isa durii akka beenutti akkasa ammaa makiinaadhaan dhaqanii duulanii deebi'anii faa miti dubbiin. Kanaaf dubartoonni geeraru natti hin fakkaatu.
Dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataa isaa kanarratti qorannoo gootan jiraa?
Qorannoo cimaallee hongochuu baadhee garuu hamman beekutti dhaloonni haaraanii akka. Abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalli sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubbee natti hin fakkaatu garuu baay'eetirraa eegama.